la 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 la. Baby basi kum, jamii kunongoneze, mambo matamtam, sogea nikueleze. Wameka vikao, ili unipoteze, waambie shauri zao, unachonipa niongeze. Siogopeni, niogopeni, mwenzenu niko salama. Kaneka pin, mambo ya kuzini, aku Mr. Kibana. Nakosa mimi, narudi chini, mana nampenda sana. Nilize mimi, nanipa nini, kuto naitaka tena. Hivi kweli baby tum, tam 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 kulea. Nauliza baby tum, tam 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 kulea. Hivi kweli baby tum, tam 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 kulea. Nauliza baby tum, tam 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 kulea. Mara tatu natosheka, nimeja fura, paka shavu langu la nitoka. Kaniekea nafasi, moyo nitulie. Nindo karatasi, wezavyo mtumie. Siogopi mi, nagope ni, mwenzenu niko salama. Kaniekea pin, mambo ya kuzini, aku Mr. Kibana. Nakosa mimi, narudi chini, mana nampenda sana, sana, sana. Nilize mimi, nanipa nini, kuto naitaka tena. Hivi kweli baby tum, tamu